Yeah, yeah. Yeah, yeah. 047.
The bad number.
Na unapotabasamu natamani dunia igeuke nikuonge wewe. Wewe mapozi ka sanamu, hata macho matatu haya unuzuri wako wewe. Wewe unavonichekesha kama memes, na ukikatika ka umeme, yani so mbamba so mnene. I'm in love. Unavonichekesha kama memes, na ukikatika ka umeme, yani so mbamba so mnene. I'm in love. Ukilipitisha kalio kalio, na makina wada salio salio, miukini aja kilio kilio, kilio kilio. Kilipitisha kalio kalio, na makina waza salio salio, miukini aja kilio 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 kilio. Nasema namba kama gifti, kama gifti love. Na kila usiku na kuwaza, sijawahi taka kukukwaza, utakapo kwenda na kufuata, na kufuata love. Ukilipitisha kalio kalio, na makina wada salio salio, miukini aja kilio kilio, kilio kilio. Ukilipitisha kalio kalio, na makina waza salio salio, miukini aja kilio 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 kilio. Nasema
Hallelujah.